yande joni tori min tay sappo joyi studio kala ngu habaruji fulfulde kori jawone mo hande sembe habaruji men haltana hala jeddir itanande hono himbe gollobe ladde dundu kono wada ka to enna margule region mo dosso nokku non to latitu ebe jama ko watta ko tawe keddi tewtobe lam leedi men niger fu ngara kola sigila mo resani do inde durngol e demal noni fa ande kalan hala demal le region mo maradi ndareng noy wono hitade hikkande en timmir tongenda yewtere men pinno hande studio kala ngu haltana hala moy en woni hadaabe nja ngada propaganda na wiya himbe tokke ma na tokke maande e le wakkati cubaaki wona wande enda dum wonno ko madan goje may mena gazibo andinto en empirte fulfulde kor jawone modon sumana amadou jangana on habaruji di hande deni le habaruji puddirte en subaka illum hejjer law wonno ko fa hande ni har yande joy feccere moata ko jowo himbe godon leedi men Niger do enda woy ko to enda marano fondi gallu nyemey moata ka e do lawol harama darum fado enda anto wonto fa hande ni harama da wani jokka mbi eten to wonto ka hono hoji yite ko ka wulidu ko nan ni yorno gondo do inde mabbe to enda mbi etedo Hamza Nomaw o wi hono hunde enda on ko dum wadi bonande on bonay sanne sabu kadita ne moata ka enda fu murtinama fe goto nawnaaki mayay o wi ko woni ni woni are kay boni sanne ele mobengel enda yerno halnuri bandimin tawa ton enda ele no kuje den endam nani ele habaruji di yerno birno mini jeddir itanaande hon himbe gollobe golle ladde dum du kono wada ka to ete margu der region mo dosso va war jondu kono ete platform paysan kam woni hono fedde mawde den tunde remobe durobe nangobe liji chopobe ledde gollobe golleji hon ladde fu nene be mbi jeddirnde be ittani en dan hono himbe be du won nanani go fuginanda hono tewtobe lam leedi meden Niger fu en gara hollabe dum won sigila mo wadi resani himbe ladde gollobbe en dan dum won ko faane jibbo banya horejo faane fedde de do ni hawrnde remobe du robe en dan halani bandimi Hawa Usman.
Nous allons discuter des différentes
politiques. Min kaldan do labi tawadi no gollire der leedi meden do andan har ko darata demal e durumul min kaldan bu fahanden do iri majji gonadi no gollire caka leede e leede handen duni ko himbe region yiji di andan fu no do andan denne natobe tewteru cubaki ardangal leedi bendu miden gidi be garbe kalanami ko be anni wadude deni Allah wadi be cubama har ko darata demal e durumul do der leedi meden min gadanan be jamde du deni du Allah wadi e gari der ko be jaabi min bindan dewtere majjum gam wakkati warde wakkati miden eta miden dara ko joomu anni yino wadude du laabi durmol e demal deni du Allah wadi himbe be endan gari yeso remobe e durobe ujunaji tatu min gidi wadande be jamde
non nar fila ko darton dungu hikkani der region mo maradi do gure kemen tati e chapande joy e jeegon laati non le département mo mayayi gure hembre noga e jeneka en woni ko wi'a ndungu mudu en wodaay dum du ciagal ni etul ko wada ko woy wadede hitande fudu gam batte famu no ndungu jipporno timmiri yaawu gudanaw laati ko won directeur kawjir fil demal to enda mayayi region mo maradi o halani bandi min tawato en ambite do Issoufou Cheibou no fi o yaari
cikin garin nan 356
dogure kame tati e woygu e jeegom departement mayayi no wodi gure hemre e laso e jeenay e dungum en kay hikka de gonga wodaay basa dundu waddi ko miden bi ado gure hemre departement o enda woronje e jeegom e kudiki goni dungum en wodaay ko waddi dundu ni woni jaccere wadi arande har awrema den tobo wadumo hikka godu de kodirno yaade diyele mawde du toba fa nangi awre den enda de hebay ummade gan leedi din wala sembe ko yardi en awre den du hebay nangi he yornge sako ummu fa go
nonni har fila demal du ton enda wuro wetengo mozage du wona le departement mo birnin koni region mo tawa kambe hitande sendungu helti kinabe naata e demal ciedu ko watte dun enda kano mo be hikka o enda ni demal ciedu ngabe kebay fuddu dengal faawarde joni alle e wendube nemot domundu enda ndiyam mun duudi sanne soccaaki faawarde joni dum wonno ko jawru wuro ngo enda mbiyeteddo faande ni Moussa Ibro halani bandi min tawa tomitedo Moussa Arzika
hannden de hanaaɓe goodi gese har dow rol ton enden noon, wala fuu mo woodi to rema. Diyele ɗen enden ñaami batamaaje ɗen. Ko saabi ɗum miɗen mbi'a min mbaawa fooɗude ndiyam min golla non niya. De diyele ɗen enden ndu pooɗaaka naane ɗe coɗɗiraaki gaɗa nokkuure heɓon to min mbaawa remude hikka. Demal kaliiji amin ngaldum barke mum no ɓuri demal dunngu amin, ngam hikka ni nokkuuje fuu ɗe diyele ɗen enden ñaami, diyele ɗen no dari nder majje faa warde hannde. Miɗen jogii du awdiri albacci amin amma di wiccaaka, ngam to albasal on enden watte wala. De ni min keɓay hikka to remi albacce to min keɓan saɗorna, ngam gollal ngal kanngal ɓuri wallirde min. Min keƴora min keɓa ko jogoro ɓaale amin. Denne ni daane de gattanmi kan woni min keɓani dabare
kon.
Nani ɗo leydi Niger hitande hikka ndungu ngu enna wi'ama nokkuje kewɗe no wodi ko laati rafi ndenago haɗi deme gaɗe ɗum dukondam pam fedde leyɗe duniya haw jine filla ñamri kañum woni ko waɗi etongo endan ɗum ndu warda kana e lanaji piroji dow kam woni ko addi ton endan ni photoji ko holli wiide ke nokkuje kewɗe hono deme ɗen endan gaɗa no hanir ene woɗiri. Ɗum miccintini ni ko duuɓinaɗi ɗi e sappo e jeego war duuɓina ɗi e sappo e jeɗɗi. Seni jonka ni hono no ɗum yaari no ɗum fu ɗum yaari e filla ka endan fu kam woni endan. Allah e faamude e etude noy wonno rafi ndenago ɓuytiri fi demal ele leydi ndi endan. Ɗum waddi ko faande masinaji goɗon ƴuurowi dow gam batte ƴewde kulle ɗe endan fuu noy wontiri. Sey tawadu kondani ele région ji tati ɗi leydi Niger waɗi saɗɗormaji sanne ko duɓinanɗe nogay o endam. Kawonno to enen difa yi'ama sengo heedoyngo e kerol e Nigeria gure kewɗe himɓe mumen dilli ɗum guese kewɗe dukondan remaka hitande hikka nde endan. Nonno dukondan maradi département mo Madarum fa ɗon ndu tawama nokkuje kewɗe deme keɓaka gaɗa hitande hikka nde endam. Ɗum wonno dukondan heedoyde e ladde wiyetede Babbar Rafi commune mo Gabi kañum e Safo. Nonni Ayaru région mo Tillaberi ɗon dukondan waɗi jaccere sanne har filla demal ngal endan saabu nokkuje kewɗe kano remede fuu remaka hitande hikka nde endan ko heedo e soɓɓirde e hoore huɗo département Ayer o e hoore muɗum. Fedde waddore ballaga muɗum dow fi laamoragol démocratie wiyeteɗum PAGOD kandu waɗi janginol e tindiyade e sukaɓe ummatore kañum e rewɓe taɓe le parti ji gam ɓe paama noɓe gollitirto e kulle jamanɗe, ɓe paama noɓe gollirto e le filla ko darto campagne gatteɗe ɗum wonno propagande tewtol yimɓegol endan. Ɗum ndu kondan ni ballaga noon koɓe gaddani e leydi men Niger ɗo heɓa kulle ɗe gaɗa fa woɗa. Ɗum waɗi e le balɗe ɗe endan. Nani ko fa hande ni mbiyeteɗo Moussa Salisu goto e sigiliɓe Batou Madjoum haalani bandi min mbiyete Allah min washa.
Vous savez aujourd'hui de notre pays
handen ni ɗum suuɗanaki neɗɗo fuu ko rewɓe e sukaɓe ummatore kan en ɓuuri ɗuɗude nder jama are leydi meɗen. Har ko darata ɗu fa hande en filla politique ɗe no waɗi kamɓe goni yeeso. Har woteji ɗiɗu kamɓe ɓuuri yehude. Denne komin tefo woni hokkude ɓe lawol ko watta ɓe mbawa wurtinde hakkeji maɓɓe. Min ɓeyda ɗu fa hande andal maɓɓe dow laabi hawju leydi. Sukaɓe ummatore de ɗu ni de en daari dimma mum en dow hemre himɓe leydi fuu ɓe gaɗan lasoye tato e sappo.
Plus de 70% de la population.
Har filla cuɓakin to enna Burkina Faso Kenya alanga won ko cuɓaki waɗa ko hoorejo leydi ɓiɓɓe leydi Burkina taɓe Niger ɗo dukonno yeewi waɗo cuɓaki muɗum en ɗo gallu ñame ko watta bureau ji joyi won ko joƴƴina to consulat maɓɓe ɗo. Ɗum waɗi ko fa hande ni ɓe gaɗi ko watta ujunere keɓe joyo yaaɓe suɓowi tindano Ali kam woni hoorejo Burkina be en wonɓe ɗo gallu ñame. Nani ko a haalini bandi min ko landimo do filla majjum bandi mbita Talata Abdou Bahar.
Bi voto te bani
kenga wote on enden waɗirama jam e seho ɗo leydi Niger. Are ko waɗa wote on du fuu wari lawi himɓe leydi Burkina Faso ujunere e keme jeegom e lasoy tato e go'o ka en keɓi kartiji woteji mumen. Amma kenga he wote on enden himɓe ujunere e hemre e go'o ka en gaɗi wote. Yande jeegom subaka du biroji ɗi enden pirta ɗi maɓɓa yande jeegom lasara. Neɗɗo fuu wari suɓi mo weli ɗum mo ɓuri hoolade. Gacce fuu du noon heɓaka nder majjum jam sey jam.
Kala bani nde a lafiya.
Nonni ele ñalaɗɗe to enɗam bana kanɗu konɗam ɓe gaɗi hono hawritere wona to enɗa région mo Dosso. Ɗum ndu ɓiɓɓe wuurɓe kay wonko sigili ɗum gam batta ɓe ƴeewa laabi koyeteɗi yaadu yeeso waɗa. Mbiyeteɗo fawar joni Mamma Issa hoorejo maɓɓe kamɓe hawruɓe waɗi batu enɗa. Nani ko haali bandi min Fadel Aloudo fi batu o.
Le mot
ko saabi battu jooɗa kaale bana gu waɗa ni woni golle komin o enda wala no waɗire no hiɗira ko ministére reedu leydi du waɗi eto mum tawi du ni ko golle komin o dartaki ba seɗɗa gam ba ceede ko waɗa golle nder commune o endan ɗum wawai heɓude ceede ɗen endan denne battu jooɗa kaale gu no laawol noon ko watta laabi kawrol ceede ko golla nder commune o endan heɓu yimɓe cakantarara nden du nafu nder battu gu du ni min taykake fuu ko saabi golle ɗen endan gaɗaki min keɓi du laabi gom ko deni laabi ɗi endan tokkirama to ko golle ɗum endan heppata miɗen gatti du tammude ko laabi darnaɗe nder battu gu du mbawan balliri yaadu yeeso heɓo nder commune o enda
promotion du développement rural de la commune de Bala.
Nonni fawar joni battu goɗɗo du waɗama ɗum ɗo ƴettanani loctoro mawɓe e famarɓe e himɓe ñawɓe hara filla ko dartu sillirde ɗum du kam woni kaaƴe ko watte natto e sillirde neɗɗo ɗum waddi ko fawar joni hono haala majjundu konnon ɓe mbi hunno ko laati wala no jogana teddede muɗum sanne ɗum wonno hono ɗum woodi saɗɗolo mani yerno docteur Baka Khalid laatiɗo goto e hooreɓe hawrindeji loctoro ɓe nda haalani bandimin e dow fiyo.
La première chose c'est que les gens ne sont pas
arande ni min giunon ko himbe gala andal sanne du nyew sere basu cillegu loktorobe ko em en du gala ekkintinoji ko wada de ni Allah wadi goddo wardi iri nyawgu be nyawta joom tawi du do andan ni der leydi meden no wodi himbe hewbe tawrabe iri nyawgu amma sai wakkati nyawgu endan endi der balli mabbe den ko be garbe tefa safari den du ton loktorore dum andata ko nyawgu be gondi den e ba joom wari loktorore wala no wadani ko nyawtu dalilaji didu fu gadi ko miden gada ekkintinoje den endan gam fodude hakkilo himbe du nyawgu endan ko watta du fa hande yaade yeso ɗum anda no himɓe ɓe ñawtiri himɓe du anda fa handen alamaji maggu ko watta ɓe gari lawa tefude safari to ɓe jooɗowo faagu ɓenda he maɓɓe nden ko ɓe gara
Niger et que les patients viennent à des stades très tardifs.
Hey banna no gonɗa ko woni habaruji on?
Subhanallahi banniraawo warjoɗo haalana
alhamdulillahi tunde meɗon kiira woodi ko wonde ɓerna an ko jimmi mi haalanma dow majjum.
Wai in ko heɓi himɓe bangerde en no
keñi mi ƴoye lumo nde loore faaba faaba ɗon nanmi reɓe ɗiɗigo iɓe kiira goto on moɗon batana higo makko ɓi ko dabbo loktorojo iɗon dagge nde leñol e himɓe kureere
inna lillahi hunde o wela banon nanol
hannono nanmi dahirde maɓɓe innira on yiɗi ƴi ko golle loktoroɓe mo ata kanjum waɗi himɓe kureere e leñol iɓe doggamo illa wurtaki ñogol ngu COVID-19
hannda himɓe nanga hulugo lokotoroɓe
kulol ñawgol ngu COVID-19 kanjum waɗi himɓe gari iɓe dogga ɓe enɓe yamɗa iɓenɓe magata ɓe fuu
nonnon banndiraawo seeda en kawdiri ko e meɗen en tokki laabi joƴƴinaaɗi kisinayiɗi himɓe imma ñawgun en nden tan noon ketten kisen imma maggu
innira e ñeño fuu no tawaymo imma waya ma ñaamata ma yahata gollel
ɗum ɗo yo anninoore noon de studio kalangu waɗi hawtaade e ministére kawjiiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger
ɗatol capanɗe jeenayi e jeenayi talkuru cuɓaki leydi men Niger haaɗi himɓe laatiɓe laamɓe tuɓe gatta kunɗe muɗum e filla propagande e tewtol himɓe cuɓaki ko watɗum enɗa ɗum wonno ko fawar jondu konnani madame goje maymuna gasibo wonno andina en no e no wonno ɗum yaari en pirte ɗengal fulfulde yewtere makko e Balkisa Hamidou kam woni yewtere men pinnol hannde moy en goni gala laawol watte kunɗe muɗum en e propaganda fa wiya himɓe tokke ona tokke on le wakkati cuɓaki
l'article 99
ɗattol capanɗe jeenayi e jeenayi talkuru cuɓaki leydi Niger haaɗi laamiɓe ɗum woni sultan laamiɗo leydi joruɓe jon e runtoje jon e bangueje melo e fii cuɓaki fayiya o tokka ɗo o tokka ɗo
interdiction d'influencer la voix des électeurs
ndenno ɓe gala fu noɓe natire e dow fii cuɓaki kina
non
ɓeɗo ɓe kana wadde hunde fuu e dow fii majjum saabu ɓe kaɗaɓe no ɓe gatta kunnuɗe maɓɓe e dow fii cuɓaki fa ɓe giya himɓe ɓen tokka ɗo na tokka ɗo ɓe gala fu laawol majjum nden noon sey ɓe daro to ɓe kollumo ɓe giɗi tilsi maɓɓe to ɓe naata neɗɗo fo wakkati cuɓaki wonno waɗa fa himɓe wuro e hoore mum fama ɓe galana fay goto
la naturalité du chef
joni himɓe lintuɗa ɓe endan so tawama ɓe jaaɓi golɗo laawol ɗum won dow maɓɓe
anka
deni joomum yaaɓi laawol capanɗe jeenayi e jeenayi talkuru cuɓaki leydi Niger du de joo jorno, de joruntono, de jombangerno, selami ono, se sultano, no olteteni, sartane, doyap ilaw lam, kodarta tal kurchupa.
Du code electoral.
Moi en kani, hala sini, yi bengadi dum.
Les partis politiques, les
citoyens. Jo en partizi, ebi peledi, e subotope fu, netro fu, jito, folami do, na joro, na jombanger, na jorunto, na sultano. Tinike no tilsina himbe, betoka do, na betoka do. Tofu no wawi haloide, seni, na dukonda, tolamo onifu, fatu kwa esudu seria.
Parke, par exemple.
Et donc, on va vous dire, assalamu alaikum, balenti, jamwali.